Evaporation ya chikundi chako yandipanga affect manatike. Yeah. Evaporation ya chikundi chako yandipanga affect mutu upanopa so kugwila mso kunchito panopa sindupita mso mafrashi pa kidaila kumandi peza mso akumandi peza mso ndeka kumbu kira patana tika undi inde tinka patana nanga lelo chiri kuti kapena chiri kuchuti tell me mutu upanopa so kugwila mso kunchito panopa sindupita mso mafrashi pa kidaila kumandi peza mso akumandi peza nsu ndika kumbukira padzana. Evaporation ya chikaundi chako yandipanga affect mutu upanopa so kugwila mso mutu upanopa so kugwila mso. Evaporation ya chikaundi chako yandipanga affect mutu upanopa so kugwila mso mutu upanopa so kugwila mso. Oh baby vuto lako ndicha Sankandi konda ine tanalija tanalija. Tell me kapena mwina mwaka ine sindi kwa nita baby kapena ndichani cha mwendi na lakwita kapena ndichani cha mwendi na kuleta baby chisai baby I'm sorry cause it's a long story baby I'm sorry. Moto panopa so kugwila mso kunchito panopa sindupita mso mafashi pa kidaila kumandi peza mso akumandi peza mso ndika kumbukira padzana chiko undi inde tinka patana nanga lelo chiri kuti kapena chiri kuchuti tell me. Evaporation ya chikaundi chako yandipanga affect mutu upanopa so kugwila mso mutu upanopa so kugwila mso. Evaporation ya chikaundi chako yandipanga affect mutu upanopa so kugwila mso mutu upanopa so kugwila mso.